son.
Penzi lako minakiri, umenishika roho, popote ulipo, baby nitago, iwe tamtamu wa mashubiri, mishi semino, mi kwako sisiki, kama mlevi napa, anaongeza bidii, tujenge ukuta napa, mi kwako sisiki. I'm living up, and long as I be free, to the girl could turn up. Wife to be, wife to be, wife to be. Upendo wangu mi upo moyoni, tangu tuko shule uko masomoni. Vile alivyo nampenda, tunampenda. Mi kwako sisiki, kama mlevi napa, anaongeza bidii, tujenge ukuta napa. Mi kwako sisiki,